gerezani Kariakoo, gerezani Kariakoo, ya kuwahi yo gerezani Kariakoo.
It's your boy,
gerezani Kariakoo.
Starkey.
Miaka tisa da, mambo ya meferi, sina hata bajaji, eti ni uzemuka. Ila so kweli, mbona sina mtaji, nanga imepaa, na waza ukabaji, ili nikidhi mahitaji, yote ya nakata, na ugopa utapeli, nitafungwa. Mara bright is fizi atubambi, toka mwagwe na management, anachoimba sisi atutaki, anayofanya aelewe.
Anayabia mama, mama, wana umekupamba na nisicho, kuna mengi ya kufanya, fanya. Hata nikianguka niinuke. Na alisema mama, mama, cha mtoto moni siguse. Wa imeshindikana kana, nirudi nyumbani nisilazimishe.
Nimeyumba, 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 nimeyumba.
Ayoyo, 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 yo.
Wako wapi wale walosema kwamba ni shabiki wa damu? Tena walishika bango wasapu wakaunga timu. Radio hawapigi hata ngoma, maisha yamekuwa magumu. Sina show mapromoter tena, hawapigi hata simu. Au tayari ndo tayari, nalo wakuta legendari. Stress zini laza chari, iwe mule wa dawakari. Au tayari ndo tayari, nalo wakuta legendari. Stress zini laza chari, iwe mule wa dawakari.
Aliniambia mama, mama, wana umekupamba na nisicho. Kuna mengi ya kufanya, fanya. Hata nikianguka ninu. Sema mama, mama, cha mtoto moni siguse. Kama imeshindikana kana, nirudi nyumbani nisilazimishe.
Nimeyumba, 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 nimeyumba. Saulika Juma Nature, kwa Prinspector, takeo misa nesia mumtaki kabisi. Kona PNC, tonya mbili, malo vipia bembelezi tena. Wana misosi, mati, afande zele simbangati tena.
Wameyumba,
chale ya mani, dazi baba feluzi wastare.
Wameyumba,
20% yule sparki simu onipasha e.
Wameyumba,
kile kibanda cha simu sogidogi. King Classic K,
wameyumba.
Wapi Stara Thomas, Sister P, yeah, wameyumba.
Umebwege, kakabu shoke,
yeah, ameyumba. Baraka the Prince.